Batho ba bala yamba tsa ba ba tsa ba ga di tipana ba bangwe ba tsubela bana.